Lawmaker.
All the music on this one.
Kwani kafanya Lawmaker?
Up on this one.
Sikuulizwa nimelalaje au nimeshindaje, japo tesemesi itumwe ulimoni, ikifika usiku nambiwe baby good night,
baby wangu where are you? Benzi wangu, where are you?
Baby wangu, where are you? Benzi wangu,
where are you? Na misioni wako ni peti peti. Nataka ni bebike. Simuoni wako ni sitiri moyo wangu, akili haishike. Sasa nitapendwa na nani? Rudi tu ya jenge nyumbani. Uko wapi uonekani? Where are you? Kama nilikosa zamani, nimesha omba samani. Wani uko wapi jamani? Where are you?
Baby wangu, where are you?
Mpenzi wangu, where are you?
Where are you? Benzi wangu.